Birthdays. I would have died but gone are those days. Nenze seke wakuliko sekweni lili. They never saw a human, nenze tika joy. Shakwete bari wakundila kwenkondo. Nocha malaiti ale chupa fiena kendo. Milomo white kaita kwa limidili. Ama bondwe potwa pitata pari pwenshindo. Nali yapo beya futu pa kilas. But anyway shakale nali tinda kakilas. Mabine fulu fulu yali kwela surplus. Aba mpata ndeva funda lelo ame surplus. E hasila nabana tuma pije kuno. E shonkwa tashila mipela bibi kuno. Bombe nisha kupata bambyala no. E shona pitamo mwifipanga you know.
Usani zonde si uziva weo. Kwa mene na chokela. Na kwa mene na pitamo. Usani zonde
in your pants, sininga fike pano if I never had fights. Muna itami chinga kwi ulantanga. I never joke around, ila tuutunganga. Na dizati la chile, fukune ofuku kuhela pinyi. Otu hitambo.
Usani zonde,
otu hitambo.
Si uziva weo, kwa mene na chokela. Na kwa mene na pitamo. Usani zonde, si uziva weo, kwa mene na chokela. Mene na pita mo utu twine fenkweta la umpatirepo.
Ishi
mama shanika nonga ni mwevo.
Fenkweta la
umpatirepo.
Ishi
mama shanika nonga ni mwevo.
Fenkweta la
umpatirepo.
Umpatirepo
mama shanika nonga ni mwevo.